some music.
Napenda unavoni furuga mimi. Hebu zirisha kidogo, wanafiki tuwape shida, yeah. Usizime data bado kidogo, nimerata na hiyo figa, yeah. Wapambesha wapa kisogo, waheme maji ya shingo, ah, oh. Nifanye kwako niwe bize, unificha paka mtani wanulize, yeah. Univoshona kwa mambo flani ninomu. Una michezo sinema zile Singida Dodoma, yeah. Umewaka kinoma, kwako siwezi kusema.
Nakuita chautundu, chautundu wangu, chautundu, chautundu, acha nikuita chautundu, chautundu uwendo wangu, chautundu, chautundu.
Tani umezua bala, japo unafiga jembamba. Ukikatiza vijana na chachamba, wanataka chezea shanga. Kino ni tatu na mafiga kwa nyuma, navozungusha kama mchezo sini mbaka moyo uchu. Wanatamani kinoma, dome nifanya mini date kinyama, yeah. Nifanye kwako niwe bize, unificha paka mtani wanulize. Univoshona kwa mambo flani ninomu. Una michezo sinema zile Singida Dodoma, yeah. Umewaka kinoma, kwako siwezi kusema.
Nakuita chautundu, chautundu wangu, chautundu, chautundu, acha nikuita chautundu, chautundu uwendo wangu, chautundu, chautundu, yeah, yeah.
Just beat.